musajja bwena lose gabambi afayo jenigera alwana etalose nina nabadde nga ndi mulwadde obulwadde obutawona naye kulwa manyikoyo katonda nazukusenga mponye kankusinze obonye obulamu bwange mukaserwe nakwetagira kankusinze uli wakisa kankusinze obonye obulamu bwange mukaserwe nakwetagira kankusinze waberawo sola muma wanga ya tele woba ngoli munyankole na kutanjira ne woba ngoli muganda era kwaniriza no muteso and every tribe womuita mugwangwa kulwanira kankusinze wabonyo mulamu wange muka serena kwetagira kankusinze uli wakisa kankusinze obonye obulamu bwange mukaserena kwetagira kankusinze waberawo one nwana jalwana tamanyi Adolfu Hitler era teyetaga mundu zamwe okulwana naye just wakigambo and blood kadevu nga kakuba faya munonye obonye obulamu bwange mukaserwe nakwetagira kankusinze uli wakisa kankusinze obonye obulamu bwange mukaserwe nakwetagira kankusinze.